Government yongedde okulinyisa omuwendo kwa disitulikiti ze bali mu kulondoola olw'ekimbe ky'Ebola ekyabaluseewo ku muliraano mu ggwanga erya DR Congo, okuli ezo eziri mu katyabaga ak'amaanyi n'ezo ezitali mu katyabaga ak'amaanyi. Omuteesiteesi omukulu wa Ministuri y'ebyobulamu Dr. Diana Atwina ategeeza nti disitulikiti zonna eziri ku nsalo eyawula Uganda ne Congo ziri mu katyabaga ak'amaanyi kwogatta ezo ezitera okugendamu abanoonyiboobubudamu abawerako nga bava Congo era nga bateekeddwawo enteekateeka okukakasa n'abaawo obwerinde n'okwetegeka sikulwanga ekimbe eky'Ebola kizirumba. Atwine ategeezezza nti disitulikiti zino bagenda kuzirondoola era n'asaba abantu abaziwangaliramu okukakasa nti wabaawo omuntu gwe beekengedde nti alina ekimbe ekya Ebola bagende bamulonkome mu bakulu olwo nno afune obujjanjabi.
Ziri mu categories ziri mu high risk ne very high risk. District zino Kasese, Ntoroko, Bundibujo, Kabarole, Bunyangabo, Kisoro, Kikube, Kamwenje, Kyegegwa, Hoima, Buliisa, Wakiso, Kampala, Kiryandongo, Lamu, Isingiro, Arua, Nebbi, Pakwach, Zombo, Moyo, Koboko, Maracha, Yumbe, Obongi, Madi Okolo and Kanungu.